Sauti zone.
I'm a gentleman.
Punet.
I'm a gentleman. I'm a gentleman. We healthy na kunywa getu ma vitamins. Mgenge sipenda geta ma vitamin. Don't quit fresh. Napiga shawa na dunge meresh. Most buga si naga trash. Ata ma skin tone high naga raw. Shiz, I like your mini skirt. Relax, sipenda geta ma shortcut. The more unakana mimi, the more wana kuhetu, ko setu, ko fresh. Ka smell kako koka mpo wana moed. Mademu wangu si wachapi sweep. Mio cheers now sip, chekini mifunga zip. We niambie sinani, anakujaga nani kwa nani. Nasikiaga nampe yaga nini kwa nini. Leo wewe umedunga kamini bila nini. Usiulize nini, usiulize minini. I'm a gentleman, yes I am.
Nipate baby kwenye bar, uliza shori what you drinking. You know you're rolling with a gentleman, na uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar, uliza shori what you drinking.
What you drinking, shori?
You know you're rolling with a gentleman, na uliza utapewa nini.
Ayo, ladies and gentlemen, introducing Fresh of the gentleman, madam wananipenda. Oh yeah, I'm a ladies man. Always niko kazi, so yeah, I'm a businessman.
I'm a businessman.
Wananitaga Fresh, yeah, the superman. Juu watoto niko nao, niwa superman. Nikiwa kwenye bar, venye miuka, venye miuva. Ay, swaga balam. Baby, unakunywa nini? Pewa unachotaka, kwani iko nini? Pause, si yeti na kukatia, bani kukupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini? Pewa unachotaka kwani iko nini? Pause, si yeti na kukatia, bani kukupata siwezi mind pia.
Siwezi mind mama.
Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking.
What you drinking mama?
You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini?
Yeah, yeah, yeah.
Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking
mama?
You know you're rolling Dr. with a gentleman. Na uliza utapewa nini?
In your lifetime girl, hii ni chance. Yes, only chance ya kuroll na a gentleman. Come close sama mi tupate dance. Yes, baby doll, mini wako all night. I keep my swag right, all white. Na leo ni na date na Snow White. Rare kind, born eye. Ladies go mental, smiles all dental. We getting sentimental, ka tempo kako gentle. Mini yule yule, tangu shule. Pata noti sasa baby come tule. Mini yule yule, tangu shule. Pata noti sasa baby come tule.
Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini.
I got you, baby.
I got you, cause I got you.
Mama,
show what you drinking. I got
so
you,
so
I got you, baby.
Buja.
I got you, utapewa nini.
Bune.
I got you,
baby.
I got you, cause I got you. Show what you drinking.
You know you're only made a gentleman.
I got you, baby. I got you, utapewa nini.
Sauti zone. Punet, wagenge hao, mwana buja. We are the gentlemen.